Minister avunanzwa kubyentambula Jeno Katumba Wamala akalaatidde abazadde okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe okuza abaana nga bali mu mpisa obuntu bulamu era bakule nga balina ensa ifo ky'okulowooleza mu balala nti bwe banaabakuliza abaana baabwe. Bino byonna byogeredde eri eggaba ekifo kya Gaba Seminary bwe kibadde kijaguza nga bwe kiwezezza emyaka 50 bwe kyanga kitandikibwawo.
Tudeyeka mu maka abaana tubakuze mu mpisa ennungi tusobole kubanga ne bwe tutabakuze mu mpisa ennungi era tekijja kutuyamba ng'eggwanga. So nsaba bannange ffenna abali wano abazadde bangi tuddeyo mu kulabirira abaana kuza abaana tuleme balekera nsi nga bwe tugamba ennaku zino twafuneeyo ky'abaana b'ensi eno. I don't know ensi eno yaani. So we need to groom these children and inculcate into them the discipline which enables some of those we are admiring today to do what they are.
Jeno Katumba Wamala n'atendereza nnyo Ekereziya olw'ebintu byetandikawo ebikulaakulanya bannayuganda.